Afana basa kwazi shell ntombi Sabela ngamabala kwengwe idla ngamabala Umungena moto ngeke uyithole ntombi Umungena mala ngeke uyiphume ntombi Lafela ntami aphela masiko lonto Bega ingane zethu azikwazi nokushikila lokhu Ukuqhenya ukuxosha iziqhenya ngobuntombi bayo Usuqhenya ngofone yakunika usuqhenya njalo Lafela mthani aphela masiko lonto
Can't resist.